Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda no guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi, umunsi umaze imyaka 16 wizihizwa mu Rwanda, bitangijwe na Marie Claudine Mukamabano.
Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka kukindiwe Wide Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro abanyarwanda. By'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nzi iyo ni amahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere, amahoro ku giti cy'umuntu. Uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye award twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Seri Makire, umucika ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Seri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul, akava muri Saint Paul, hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri Jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora, noneho Imana ikamubwira ngo rekera kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya Jenoside iri kuba.
None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza se ayo mahoro ayatanga ate aho atuye?
Seri Makire atanga amahoro atuye yigisha abacitse ku icumu kubabarira, afite na organization yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kurinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite iyo organization afashirizamo iyo miryango.
Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumvamo ute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki?
Njye ndi umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yesu. Tuvoma mutajya bikama uburyo nyatanga, uretse kubabarira narababariye abantu banyiciye, uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi kutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri kukindiho nashinze mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turihira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo, tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura.
Abo bantu mukorana muri kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo?
Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi, nabo bahumuriza abandi.
Kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye mpakura ayo mahoro yawe wampaho?
Nago wawe cyane cyambere no kumenya kuri wo kuri wo imana igushikira umugambi urenze ubukeka icyakabiri no kugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye kubyishoboye no kubyukunda icyagatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere kubyo wifuza kugeraho nangingimira na bibazo ufite mu myumvire yuko udashobora kubigeraho
Marie Claudine mukama bantu wakoze cyane kugaka kanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe muvandimwe Genesis uwiteka ba umugisha
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba Perezida Félix Antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile inkwirambuye jemisho kandi bakomera
izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyi nteko ishinga amategeko yari imaze kwanzura ku buyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubuzi cyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko ishinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru Kivu y'epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya ruguru na Ituri Uyu ni député Willy Mishiki watowe n'abaturage ba territoire ya Walikale.
L'état de siège a démontré ses limites.
Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru Ituri ndetse n'ahandi kwebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara hangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga nuko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubiri iwacu kwirwanaho
aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nkawo kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga Justin Bidakwira umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'epfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze
icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza haribwa uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira ko batagushaka
abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda n'inkinamico Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati
tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inkinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombaga kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupressa gouvernement ngikureho état de siège bayisizeho kubera iki saba député bashiraho état de siège ngiyewe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage
abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizwe na président Tshisekedi kuri bwana Kirimari Kamali umuturage wo mu territoire ya Rucuru abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara
tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuro ko guverinoma yashyiraho ukuboko kugira ngo état de siège iveho kuva yajaho na mahoro twari twabona nta haki dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo
kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejeje Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
amahoro imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio ijwi rya Amerika. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigizwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njya muri kumva kuri mikro rero ndi Karemera Patrick, ikaze. Kwiterambere ryenda riza ni nako aboneka abantu benshi basabiriza ku mihanda, ku marembo y'amasoko n'insengero ndetse naho abagenzi batega imodoka bahurira muri gare basaba abayishyira abagenzi ubufasha cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita gusabiriza. Ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi mu ntara hakunze kugaragara abantu basabiriza mu mihanda, ahanini baba biganjemo abagore n'abana, aho usanga rimwe na rimwe basaba abagenzi bari muri za gare cyangwa ku marembo y'isoko basaba amafaranga ndetse n'ibindi. Abandi nk'abagore usanga baheka abana bakajya mu nzira zinyuramo abantu benshi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza nimugoroba bagenda basabiriza bitwaje ko bafite ubumuga cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye. Mu by'ukuri iyo witegereje neza hari abo usanga kuko basaba ku nzira bababaye, koko mu rugero twavuga nk'abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo nta maboko cyangwa amaguru bafite ku buryo bagenda bacungwa mu tugare n'abana babo. Nubwo gufasha kandi no gutanga ari ubushake cyangwa umutima ukunze ubikora, hari bamwe mu basabiriza usanga barangwa n'imyitwarire idahwitse yo kutanyurwa n'ibyo bahawe cyangwa se mu gihe badahawe usanga buka inabi abatabahaye bakababwira amagambo abasesereza. Yewe kandi hari n'abo usanga basaba basa n'abahata umuntu kugira ngo abafashe. Abantu bamwe na bamwe usanga batakira neza uyu muco bakinubira uburyo abasabiriza batanyurwa n'ubufasha bahawe. Hari n'abashimangira ko burya ngo kubaha ari byo bibatiza umurindi urundi ruhande, ariko ugasanga hari n'abandi bavuga ko kubima ari ukugirira nabi umuntu ubabaye. Nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo, munyemerere nakire mugenzi wacu Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo, twumve n'icyo amategeko avuga ku muco wo gusabiriza.
Kiganiro cyo turi mu kigo gitegerwamo imodoka mpuzamahanga kizwi nka gare ya Nyabugogo, abantu n'urujya n'uruza. Iki kigo kikaba kinyuramo byibuze ku munsi umwe abantu babarirwa mu 600. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hari bamwe mu basabiriza batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se utabahaye bakamwuka inabi bakoresheje amagambo akarishye arimo ibitutsi, kubatega iminsi ndetse n'ibindi. Umwe mu bagenzi bagiye kutubwira uko bafata iyi myitwarire, kuko bavuga ko hari igihe umuntu asaba kuko ababaye, ariko nanone hakaba n'abasabana uruhato.
Hari n'usaba utamuha agahita gutuka, hakaba n'uwuhaye uwo nawe ntanyurwe akavuga avuga ati se kumpaye make. Nk'ibyo rero ngo rwose ari byiza, gusa hari usaba ubona ko afite impamvu rwose afite ikibazo ukaba wamuha. Ariko ikibazo ni uko abantu bose basigaye bazira bigeze nk'umwuga, ugasanga n'udafite ikibazo arasaba. Ntabwo ari byiza rero rwose rero.
None se mufandi, ufite ikibazo ubasha kumumenya ukamubwirwa n'iki?
Urabona nk'umuntu w'impumyi ushobora kumureba nk'impumyi atambaye neza ukabona ko ari impumyi pe, ukaba uwo ngo wamubona iyo namuhaye ntago yagutuka. Ariko hari ushobora kwihinisha akaboko akicazwa ku muhanda akiterurishwa abana, urumva uwo ngo uwo niwe ari muri ba bantu ushobora guha akaba yagutuka ngo umuhaye make agasigara cyangwa navuga nabi.
None se kuri wowe uwo gusabye wese ubitumuha?
Oya, ntabwo abantu bose ntabwo ari kuhera ku ngubahe, urabanza nawe ukareba kandi ufite ubushobozi uha wa wundi ubona afite ikibazo kuko kigaragara. Nabwo utayafite wa wundi ufite ikibazo umwihora nyine ukagenda, kuko ntabwo ubuyafite, kuko hari n'abantu bacuruza bafite ikibazo cy'ubumuga akaba ari impumyi, ariko akabasha gukora ku mafaranga akaba yicaye aho ngaho n'agakarito acuruza utuntu kandi akabikora. Rero n'abareba baciye ku muhanda babasha kuba bafonda agakora ubucuruzi bugufiya cyacika.
None se uretse abangaba tubona mu mihanda, hari abaza mu ngo cyangwa ahandi hahurira abantu benshi?
Baraza nabo baraza, ariko hariho igihe nk'uko yari yanakomanda bigeze anamukingurira ukamwihorera, ariko bariya bo bamaze kubona akajagari kuko bariya babamo n'abajura ushobora kumukingurira agahita ajya kwiba.
Ese mubona iyi myitwarire ikwiye
kijyanye no gusaba nuko abantu bananiye gukora inshingano bafite iyo babazikorani bakayongonya basabiriza uko ibyo byose aho ngaho basabiriza araho bavuye kuba rero badashobora kuba bakwitwa ko izo nshingano bazikoze zatuma nyine uburyo gusabiriza bugomba kugenza gute ubaho ariko iyo ikintu gikomeje kureberwa abantu bagera bakumva nta kintu gitwaye bikaba umuco uyu munsi wa none rero simpamya yuko hari kuba ndi buze gusaba kanyuma biraza gukora iki ko iyo ngeso ndi bugenze gute ndi bwikora nunyima ndajya ahandi
kuki se wumva ko utafasha mu gihe Imana uwo munsi yagushoboje
niyo mpamvu uyu munsi utakimenya n'ukeneye ubufasha cyangwa utagenje gute kandi ikindi buriya ntabwo bikwiriye yuko umuntu wundi akwiye kuza gusaba hari akwiye ko abantu bakwiye kugira umutima ukumva ko hari abababaye ahubwo babegere bagenze gute
Mubyeyi ugise uti hari abatagenzwa na kamwe hashobora kuza aje gusabiriza ariko hari n'ibindi bimugenza
abafite gahunda y'ibiri yari yaje utazi yindi basuzuka niba utazi nawe ibyo afite uko byagenze njye gutanga ubuhiko njye gutanga umwenda umwenda wambaye yose umugore wambaye imyenda yambaye adatisaye n'abantu bise njye arambwira ati genda yitwiko wamenye nk'abantu bazi kuko hari abantu bafite bazira kandi
Oya buretse nawe kuducika ngwino tuganire unganira abagenzi bawe mu bitekerezo bari gutanga kukureba kuri imwe mu myifatire y'abasabiriza aho bamwe bagaragaza ko bisigaye byarahinduye isura aragusaba utagira icyo umuha akaba yagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ashaririye wibona gute
hari usabiriza cy'uko biri ngombwa akeneye ufasha ariko harimo abasabiriza ingeso oya ukimurana mu jisho burya biba byiza iyo umuntu muvugana munareba kumenya ukuri kumurema ariko nk'umuntu uza akagusaba ejo n'ejo uyu munsi ejo akongera kugaruka gutyo kubona ko ari ibintu by'ingeso ariko mu by'ukuri nayo ari umuntu ureba ukabona ko akwiye uko gufasha
nishimwe honoree ni kiganiro esho kiganiro mugezwaho kubwo muryango esho yufweko kikaba gitambuka ku ijwi rya Amerika byaba byarakubayeho umuntu akagusaba ukabura icyo umuha hanyuma akaba yakuka inabi
mvuye n'umuntu ansabye mubwiye ko ntacyo mfite arambwira ngo ni hafi nk'undi muntu yabashije kuvuga ibyo ntabwo bikwiye sinzi ikintu kirimo kubitera niba ari uburere buke niba ari ugusaba bahinduye umwuga ntabwo naba nzi impamvu hari umuntu usaba ubona adakwiriye guhabwa umuntu ni muzima afite imbaraga ni umusore usibye n'umusore ni inkumi ni wa muntu uri kwita noneho ubundi guha umuntu uko ugenda umuha kilometire umuntu ageraho akabigira nk'umwuga akumva ko azajya arya adakoze ahubwo azajya arya ari uko asabye ngo twari dukwiye kujya tureba n'abo duha niba icyo kintu wagikeneye n'ubundi no gusaba ni ingeso mbi mubwiye ko ntaryo mfite kandi koko ntaryo nari mfite ntabwo ubuze najya kwikopesha kugira ngo mpumure
turi muri gare ya Nyabugogo ni gare ihurirwamo n'abantu batandukanye dukomeje kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku myitwarire ya bamwe mu basabiriza aho bashobora kutanyurwa n'ibyo ubahaye cyangwa se wa utagira icyo ubaha cyangwa se wabima kubwo impamvu runaka bakaba bagutuka cyangwa se bakakubwira nabi nibyo bamwe bakomeje kugenda badusangiza
aha uwo rero niwe wa wundi waragize ingeso udasaba mu by'ukuri akwiye bwawufasha aba ari gusaba
murasaba iki kugira ngo habe hagire igikorwa
bikwiye ko umuntu azajya areba wagiye guhanika wagiye guha ameza ati wagiye guha serafiriye ese umuntu nanone hari igihe umuntu akwaka ubona kwiriye ariko iyo nta bushobozi ufite ukumva usigaranye ipfunwe ukumva usigaranye agahinda uba ntacyo ufite kikumu ariko hari n'undi usaba ukabona yarabigize umwuga ari nk'uko umuntu afata agataro akajya kuzunguza ari nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ajya ku biro nk'uko nawe w'umunyamakuru ubyuka uti isaha n'inshike reka njye mu kazi nawe akumva ko ariko ka kazi
gakomeye n'umuntu utura abona umuntu atarwaye ukatuza ukamwihorera kumenya bitewe n'ikintu utari biri kumwe yaba buri kintu yakora haba kimwe n'ubundi ni ngombwa ko ari akagutuka ku makumyabiri ku bushake kuko uyu muntu byagusabe adutuke kubera nta n'ikintu kigaragara ufite wanamuha nawe ubwawe niwe wihagije none yagusaba wa mwima wera ndite biko nakintu fite akaba yaragutse gatubwira nabi cyane none bitabiga kandi gakaze kugasanga arakubabaje cyane cyo bino numva leta yabikurikirana rwose abo bantu kisha na kisha bari abantu nk'abana batse bakabasiga bo mu mashuri kugira bacya ibintu byo gusubiriza gukina
ubusanzwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 285 yavugaga ko gusaba bihanishwa igifungo cy'iminsi 8 kugeza mu mezi atatu igihano kigashobora kwiyongera kugeza ku myaka 5 bitewe n'impamvu komeza cyaha kuri ubu hari abasanga kuba itegeko rihana umuntu usabiriza byarakuwe mu bigize icyaha nabyo byatije umurindi abasabiriza kuko babikora nta tegeko bikanga ko ribahana nge ndishimyonore iki ni ikiganiro ejo
Nguko rero dushimiye cyane abagenzi bategera imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo baganira na mugenzi wacu Ishimwe Honore ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuco gusabiriza ucike mutwandikire rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581514 cyangwa se 0782082332 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose ni ukwandika ejo Youth Eko mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe turaza kucyakira Mugiye kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 34 k'ikinamico tambagira utekanye
Duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda higira Patrick na Zahabu ni rere na wabwira Rufedi kinda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bitubu nimukurikira umukino
Uiteka mana nyizi we, uiteka hivaru, habi chuba hivaru, habi shime mana. Ay kumani shobra dios, eslima, uwazabu musirikare, azabu muporisi se, azabu muwasisi, azabi chiko kumana we. Shimbiru kwa Yezu, rato kubwa, awani mwamizi, umpa. Ndi kwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira
azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhisi
oya ariko ntabwo yabikora
burya abana b'abahungu akenshi intero base bateye nabo niyo batera
umva nzabanza mutangira kivuka buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'izi turajya kwa muganga unuka inzoga
Karika nekira hoda?
Nekira honye.
Na embaba nakabe kanisha kiraga gasamusa.
Ngo nange nyindu kakamani somere.
Usume gake mu kapa ko uramenye ni wongere gusindutsa ko nkuko zo wabirinda cyo wafiye.
Siwezi wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusuruva ariko sana nkozira.
Ega byari ku kibaso. Ariko uziko ndari maze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa.
Ntabwo waye.
Ntabwo siko katatere tugeri none. Ntabwo kamenya ko mari. Wi. Mwema gamukani.
Doru kunu gamagara unjua magori no jikunda we. Hariko se wa mugani koka da tebe tuji.
Mbashara kiton. Mbashara uharu seka. Uharu jenda.
Bejeri. Nidu tahano niho. Ure kiri ahene tibagi. Duri jet kwa here do shaka kuiba gango tuichuru ze vigafi. Uri ya ni mana ya shate koto iwichi vijishi mobjachu.
Mba kasi jen. Kasi jen. Tuje kwa muganga tuze kare tuwenu koto yotu. Ana Maria aramwaye.
Aramwaye umve ngo aramwaye.
Ubusiye ntigira inama yo kumwarika. Imeri kuzafatiza ubusiye.
Umva ye. Ntigeze ubusiye nta mukobwa ufite.
Mukobwa samatsiki.
Umva re. Se twari kumwe j'abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira. Cyangwa wibagiye ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri cooperative.
Ibyo birabareba yewe. Tugende. Munda yawe hese micyubaro.
Ariyo gahita gatera umugi.
Ufite umuhungu. Niba mubwire ni wibagirwe kubwira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira aha tuzabyina neza tuzongurupe
bapamba cyane tanana tiririnde mbongeri zose
Patrick, narakubwiye ngo ujye umbyuka ujye ku ishuri wishyiremo ko nakiba muri iyi. Mbwira ku rugi none aha ngaha.
Utigeze
Patrick ntagagambiriye kugutesha umutwe nuko bikekanire. Patrick,
karame.
None wakwigira ku ishuri bisigaye ukabindekera.
Giburwa mu gushyikirije ndakwizeye bisa.
Urangiye bisa. Ukira mu nzu nonanga, nicukunumye. Narufite ukunumye ngo umukiranye te none wako ari byo ashaka.
Ye. Utikinire. Icara hano tuganire. Oya humura. Humura ntabwo ari papa ukuntuye. Papa se kubiza ibyo bintu yari inyuma uzi ukuntu nabyinga. Ngahicara tuze tuganire.
Ndo kwizera se niko ubukwa kwiza nk'ibyo kubikorwa bigahita kora muri kampani wageze kuki sinakwenza ibintu byose ntaguha n'umubare w'ibanga wa mashine ye ukabonamo ibintu byose bya Muhammad ntibicecekeye bisa wayishiriye so nyine ariko nzamutangara benshi ndakubwiye ngo nzamutanga nashaka azagica n'ubundi nawe nzamucikira ndabuze ngo mpfira mu nzu nonanga
nire ntabwo mpava nigeze mpagarika nkete nakoraga kuri papa ndetse binageze ku musozo ikibura ni kimwe nari ngitegereje none ngize amahirwe amwiyomoyeho nari nkeneye umutangabuhamya ufatika narabigusabye urananira ngo ntushaka gutakaza akazi ariko ubwo wiyemeje kumutanga fasha dutabara abasigaye yaba mu bakoresha ndetse no mu bandi yari kuzakoresha si byo
bisa
ihangane
ubigeze kure uhamya niteguye kubutanga
aho basi ihangane
bisa papa wawe ni umugome yanteye inda arayihakana yanyanduje virusi itera sida yanyiciye ejo hazaza ashabisa kandi ikirenze ibyo ari kumbeshya ngo njyane kwa muganga bayikuremo kandi nzi neza ko ashaka kubantera urw'ingusho kugira ngo nazavuge ibibera muri kampani ye
byose uravugisha ukuri n'umuhungu wangu ihangane nire ikintu nshaka kugusaba ni kimwe ihanagura amarira w'uyu manganyi Patrick ahinguka umusekera
sinshaka kwereka Patrick atagira icyo ambaza kandi nashaka kubimubwira ashabisa
nire ntuzakora ikosa ryo kubimuhisha banza umere neza hanyuma nshake n'imbaraga uzabimubwira
ntabwo byoroshye
niwe mu bana agomba kumenya amakuru yawe yose kugira ngo amenye uko agufasha ikindi ushake Dorcas umuganiriza kuko kubiganira ni kurushaho kugira umutima ukomeye
baba Dorcas sinabonaho umuhera bisa mbabarira rwose
ihangane
uburyo namuhuje bose ngo amuhe akazi nkanga kumubwira ibimutegereje sinshobora ariko ibazo yaba yaratanze iyo ruswa twese twatanze ntituba tugiye gusimburana gufata imiti igabanya ubukana
humuranire Dorcas ni umwana mwiza kandi yari inshuti yawe ntabwo yakuryaryaga mu bibazo yahuye nabyo aza gushaka akazi ntigeza kumbwiramo nk'ikibazo
basi se bisa umunsi nzajya kubimubwira uzamerekeza umbe hafi
wiriwe nawe Christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye
koko nuzi gaburira mbese
none
ngo zabarabigukorera gusa kutabona ubasha kumenya izo wahaye n'izo utahaye
ariko Christina rwose ntukansetse uretse n'inkoko se wibagiye ko n'akazu kaza ari njye na zahabu twakwiyubakiye ubuse urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana utya ari kukwishoboza niko ye
ese uko se wamugane narinyuze aha rero muze nkubaze cyatumye itaza muri koperative ntitwaye tugisohokanuka ko ntaguciye iryera ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu wese kugera ngo ibyiza bibura kidobya
byagenze bitese
urivuga ko nari nakubajije ibyisambu ya zahabu yasigiwe na mwene mamesteri ukanshakira makuru yose kwizunguruka turema mu kize rero natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize mbaze impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Kesteri
Inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.